dawladda Britain ayaa sheegtay in baasaboorada ay ka qaadayso dadka lagu tuhmay inay caruurtooda dibadda ku soo gudayaan ama xalaynayaan. Waxayna sheegtay dawladda Britain in dalkaasi in dadkaasi ay la kulmayaan ciqaabo kala duwan. Arrintan ayaa ahayd mid ka mid ah qodobo kala duwan oo ku jiray khudbad dheer oo uu jeediyey ra-iisul wasaaraha Britain David Cameron, taasoo kaga hadlayay siyaasadda dalkiisu kula dhaqmayo dhalinyarada ku biiraysa kooxaha xagjirka, gaar ahaan kuwa kooxda ISIS oo khudbadiisa xoogga ku saaray. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Ra-iisul wasaaraha dalka Britain oo jeediyey khudbad socotay ilaa 2:50 ayaa kaga hadlay arrimo kala gedisan oo ay ka mid tahay sababaha keena xagjirnimada, doodaha ay soo bandhigaan dadka dhalinyarada ku qanciya arrimaha xagjirnimada, iyo weliba siyaasadaha uu dalkiisu doonayo in uu wax kaga qabto.
I want to explain what I believe we need to do as a country to defeat this extremism.
Waxaan doonayaa inaan sharxo waxaan ka aaminsanahay inaynu u baahan nahay inaan qabanno dalahaan si aynu u jabinno xagjirnimada, isla markaasna aynu u xoogeyno wada noolaanshaha bulshooyinka kala duwan. Arrintani waa inay ka bilaabataa in la fahmo khatarta aynu la kulmayno iyo sababta aynu la kulmayno. Waxa aynu la dagaalamayno ayaa ah caqiide xagjir ah.
Ra-iisul wasaare David Cameron ayaa khudbadiisa ku sheegay tallaabooyin kala duwan oo laga qaadayo dadka loo arko inay ku lug leeyihiin falal la xidhiidha xagjirnimada. Waa sida uu sheegaye dadkii sida dhow ula socday khudbaddaas waxaa ka mid ahaa Kaysar Cabdulaahi Maxamed oo ah safiirka ama wakiilka wareega ee Somaliland.
Runtii khudbada runtii ugu muhiimsan waxaa ka mid ahaa in awood loo siin doono waalidiinta inay muxuu hayay baasaboorada caruurtooda inay muxuu hayay kansal gareeyaan oo ay muxuu hayay bilmatal markay ka shakiyaan kale in ilmihii ka tagayo ama uu ku biiriyo qolyaha in muxuu hayay awood u leeyihiin intay la xidhiidaan laanta socdaalka ay dhahdaan baasaboorka ha laga kansal gareeya ilma haygo ha laga muxuu hayay joojiyo, taasoo horey aan u dhici jirin moodo qofna muxuu hayay aan qof kale muxuu hayay awood lahayn. Waxaa kaloo ka mid a muxuu ahaa in la sameeyo in siyaasad la isku dhex gelinayo gaar ahaan dadka laga tirada badan yahay ee muslimiinta iyo dad kale madowga ah ee aan lagaga hortegay inay gaargaar u degaan bilmatal oo had iyo goor la isku dayo inay mujtamaca aada u dhex galaan oo taasna muxuu ahaa istraatiijiyad cusub muxuu ahaa la sameeyo. Waxaa kaloo kamid a muxuu ahaa iyadoo la sameyn doono haddii ilaahay ka dhigo oo awood loo siin doono qoladan muxuu ahaa ofcom la yidhahda ee maamusha muxuu ahaa telefishinada iyo radioyada waddankan inay isha ku hayaan telefishinada muxuu ahaa ajaanibka ah ee brogramada had iyo goor muxuu ahaa yar mitadnimada ku jirta ama xagjirnimada in markaa ay wax ka qaban karaan oo ay joojin karaan.
Ra-iisul wasaaraha ayaa soo jeediyey in dib loo eego arrimaha horseedaya xagjiraynta dhalinyarada ama in dadka u dhashay dalkiisa looga gacan haadiyo bariga dhexe si ay uga dagaal galaan, ka sokow tallaabooyinka adadag ee laga qaadayo dadka ay soo galaan tuhumada la xidhiidha arrimahaasi. Ayaa dhinaca kalena wuxuu soo jeediyey in dib loo eego meelo badan sida in dib loo habeeyo waxa ka dhex socda xabsiyada dalkooda ama baraha isgaadhsiinta bulshada.
I also want us to go much further in dealing with this ideology in our prisons and online.
Marka laga hadlayo aragtidan, waxaan doonayaa inaan si qoto dheer u eegno xabsiyada iyo weliba dhinaca internetka. Waxaan u baahannahay inaan gebi ahaanba dib uga fikirno waxa aan ka qabanayno xabsiyadeenna si aan u xalino arrinta xagjirnimada. Waxaanan u baahannahay shirkadaheenna dhinaca internetka inay si weyn nooga gacan siiyaan inaan aqoonsano dadka ku lugta leh falalka argagixiso ee ka jira dhinacyada internetka.
Ka sokow dhinaca xagjirnimada, arrimaha kale ee uu ka hadlay ra-iisul wasaaraha Britain David Cameron waxaa ku jiray dhinaca gudniinka fircooniga ah oo ra-iisul wasaaruhu sheegay in qoysaska arrintaas loo tuhmo in ay ku lug leeyihiin ay la kulmi doonaan ciqaabo kala duwan iyo weliba in baasaboorada lagala noqdo.
It sickens me to think that there were nearly 4,000 cases
waxay damqaya inaan maqlo in dalkeenna ay ka jireen ilaa iyo 4,000 oo hablood oo la guday sanadkii hore oo keliya. Ka fikir kumanaan dhacdo.
Wuxuuna hadalkiisa sii raaciyey,
that's why the Home Secretary has already announced a review of Sharia courts. It's why we said we'll toughen the regulations.
Taasi waa sababta uu mar horeba xogeyaha arrimaha guduhu ugu dhawaaqay dib u eegis ku saabsan maxkamadaha dhinaca shareecada wax ku xukuma. Taasi waa sababta aan u nidhi waxaan adkaynaynaa shuruucda la xidhiidha arrintan. Sidaas awgeed waa in dugsiyadu ay soo sheegaan caruurta ka maqan sanadka barhkiisa. Sidoo kale waxaan aaminsanahay in qaarkood lagu khasbay guur.
They suspect of planning on taking girls abroad.
taasi waa sababta aan sharcigan uga dhignay in baasaboorada laga qaado dadka looga shakiyo inay qorsheynayaan inay hablahooda u qaadaan dibadda si ay u soo gudaan. Waxaana markii ugu horreysay dhaqan geliyey booliiska oo ka hortagay laba hablood oo Afrika loo waday.
Bulshooyinka sharcigani saameynta weyn ku yeelanayo waxaa ka mid ah bulshada Soomaalida ah. Mar kale ayaan Kaysar Cabdulaahi Maxamed weydiiyey arrintani sida ay bulshada Soomaalida saameynta ugu yeelanayso.
Run ahaan, sharcigaasi wuxuu hirgalay maalintii Jimcaha oo runtii iidino ay ku beegnayd maalintii ciidda ayuu ahaa. Waa sharci runtii si degdegan muxuu ahay dowladda u soo saartay loona hirgeliyey imikana shaqaynaya. Marka bilmatal ciddii ay uga shakiyaan hablaha ay istiraahdaan malaaxadii dalka laga saaro waa la soo muxuu ahay gudaya ama la xalaalaynaya qalba dadka sida u yaqaanaan ee waxa awood loo siiyey laamaha ammaanka iyo muxuu ahaayey boliiska inay muxuu ahaa ay ka baasaboorada ka qaadi karaan oo ay ka reebi karaan muxuu ahaayey waalidiinta. Isla markaasi runtii sharcigan gudniinku dalkan waa ka mamnuuc oo muxuu ahaayey waxaa qofka ku kaca lagu xukumi karaa 14 sanadooda xadhiga. Sidoo kale qofka bilmatal laga joojiyo ilmihiisa oo kale oo la yidhaahdo ma kuma raaci karo hadduu isku dayo inuu kaxeeyo ilaa 5 sanadood oo xadhiga ayuu mataysan karaa. Marka waxaa dhici karta inay muxuu ahaayey dad badan oo Soomaali ah arrimahaasoo kale ay raad ku yeelato.
Inkastoo markii horeba dalka Britain ay mamnuuc ka ahayd in hablaha la gudo, ayaa haddana tallaabadan cusubi ay culays ku sii kordhinaysaa bulshada Soomaalida ah.
Aad iyo aad u mahadsanyahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo warbixintaasi inooga diyaariyey khudbadii Ra-iisul Wasaaraha Britain David Cameron.